Brian, ready me, go ready him. Read him. Say my name. Apple, she, they. Shit the money there.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Busy. M1. Apple to Rico Santiago Kumaro. Waleti, waleti, the work I share on my way.
Saine mwitumba nangu ninga mbuwa ukaleva feba mbali ya nima yomba lelo wamona bima wachinga na manu nomba lelo wamona mashone wachinga na manu wamone miposa shana mashafula walabano kotua fuma iwe na ine walabano kotua fuma ashua dorisi walabana mafumisi
waleti waleti ga wakansheno maiwe ya the shine of Kumabunir in the Lido. Waleti, waleti, the Wakashen on my way. Tip up, the shine of Kumabunir in the footy. Wakuja chama, Bantu Shakwa, the legend of Yamakai. Wakuja chama, Bantu Shakwa, the Namoto Kayamakai. Wakuja chama, Bantu Shakwa, the Chimala Chamakai. Wakuja chama, Bantu Ninemwana Lazaro.
Katwishi Nets and Kolele. Tekele, hello wanshin kumba wilili, kumutima kuleti shilili. Ah, ukokoli, wila lava ate bondi. Ne wakutemwa, awa bambi wakala kubwa mshanga kadoli. So send it to mwiku, kunwe kwa ebe mwiku chobe. So send it to mwiku, kunwe kwa ebe mwiku chobe. Shiwela he, we mwana he. So send it to mwiku chobe. Shiwela he, we mwana he. So send it to mwiku chobe.
Waleti, waleti, the work I share on my way. Tip up, the shine of Kumabunir in the Lido. Waleti, waleti, the work I share on my way. Tip up, the shine of Kumabunir in the footy. Wakuja chama, Bantu Shakwa, the legend of Yamakai. Wakuja chama, Bantu Shakwa, the Namoto Kayamakai. Wakuja chama, Bantu Shakwa, the Chimala Chama.
Wize kutuzali kondelela, wize koni walio senka kunyengelela. Wize pise kunipempelela, wize kangi wanogo na sindelela. Waona maafu na motoka, ee chikondi chapiungunuka. Lashala neka ndela ngunuka, ila labu yali taiti ya pongo soka. Numba wa champion polini, wadon somo kamunga ni malegeni. Kwa tisi ndise tenze diabo namba na salabo. Singo namba, ha, nifoti okose. If you chose, if you took us, Rapo Dorico Santiago Kumaro. Chisuzi na
waleti, waleti, the work I share on my way. Tip up, the shine of Kumabunir in the Lido. Waleti, waleti, the work I share on my way. Tip up, the shine of Kumabunir in the footy. Wakuja chama, Bantu Shakwa, the legend of Yamakai. Wakuja chama.
I'm busy on the beats.
Is it in the book? I don't go myself. Where I go, Ganda. Where I go, Ganda. I don't go myself. Where I go, Ganda. Where I go, Ganda. Which I don't go my way. Where I go, Ganda. Where I go, Ganda.
Chizuzel Kungurube
Kungurube ni
Mwere wakawaitu mingo Awai chichatwa
I'm Kabizi on the beats
Exclusive from ZabinTunes.com
Straight from the music house